takatotoka nataka nini amani pipi akakatotoka nataka nini hakuna joto sijanunua pipi kanataka pipi nikafanye bibi mimi naye vipi ama kaki dedi yangu ni kali 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 akakatoto vipi kanataka pipi yangu ni kali yangu ni kali Mofaka show kwamba mini mso Nimetoka imenti kwa mambo show Niki dance kwenye kiti wanaitisha po Niki shika bisho na kanyagadiko Sinanguru majoni na rarua ngo Na wazibia shimo na wachiaga ndo CVT show, ebuka show Kache utoto mini mso Yangu ni kali Yangu ni kali Yangu ni kali Yangu ni kali Kamu kwenye show Ebu keti ni kusho Nisha ojiwa mpaka na pata ni show Silete izoju silazimishi Kupiga fimboju wasibahatishi Ngurwe wagedho haondo mihudishi Nenafunga midomo wasilete taswishi Jukupiga manduru tasema ni mazishi Na mizi kishika huwa sinyamazishi Nikirap huwa gasi mezi mate Chako sipaki mate Na meza kama mkate Wakanda mpaku nifuate Ulete tena ni chape, chape mpaka utoroke Changu kishika usingoji toke Funga sketa kwanza uteleze Yeah.